Na pressure, jisambere kulisketi ni kupisha. Wazanga walipize watumbuka, lyonse nebize mchivuno ni pepeta. Woni kwanda wama funati ni sinte, wena nguvani kwanga wapapata. Ndalama ili yonse yena kwila, chivuno chima kulapo pimpambu. Kamusango kanibuta kuchinja, nisaone masketi ya lipamu. Nishikwa sila ni pale na pepeta, no wanda ni mazita ila ntawi. Na pako mwazu choka umpawi, what else? Achanya.
Nimapuna kukade uka mwona nye.
Mafuno chinja, niruba ngoryonse ni pepeta. Siniyopa ni wabene ni pepeka. No wanda izi zero za usende. Na palasi ni maoneka chisende. Kufikwa tiviri pize mchikondi. Chiuno changa chidipize kupasula. Kupepeta mpaka ni sasule. Wenaenda kulikose ni malusa. Aliyese wasketi ni makusa. Ambuya ni tandize koni please. Uyu musango ni zafana umpawi. Na wana vanga vangale pasuba. No maziko ni wasi ila mbidi. Chiuno mwani pasa ni chopanda. Sichi yopa makola chima panda. What else? Achani hapo. Tie.
Nimafune kukatoka mwona nne.
Hapo. Hapo.
Nimafune kukatoka mwona nne. Nimafune kukatoka mwona nne. Kauze neko pepeta.
Ladies and gentlemen, Banks 546 na alifatikale. Yue, chupataka tete kolabo. Hey, one, two. Mr. Kondwani Nyembiri, Mr. Mr. Fiskan Kata. One joke abambe, N54, Kansimbe Uganda Tano, Alfred Kasia, Lucas Banda, Chinunda Trading, Mose Chitezi, VP Bruno Banda Gapasa, Danny Koneka, Mubwabe Show Paradise, Barambara Mozambique, Madam Emma, Chipandwe, Uncle Lucas Enterprise, Down Kapata, DJ Wise, Solomon Tole, The Tole's Empire, Kaulembe, Sylvester Zulu, Bashibanesa, Soundproof, Henry Morris, Lundazi, Mayor Derek Ipar, Man Peter Zezulu, Matthias Madando, Blackson Kalilan, Noah Kogani, Pajafisi Apo, Wilson Jambe, Susa Manivo, Francis Destiny Mshanga, Alpha Chimuntu Chipulene, Mama Dan Shops Apo, Zivuta Skampeka, Brown Kimbuzi, Pam Kwakwa, Smart Ajusa, Matelo Sarade Market,